ngo uyimba mu mutima gw'omu matiku mu ngeri gy'otolabanga kabikwabulire olw'ensinga ekyuse kimanye otya oline katonda wo yanaboye ebirungi nagala maziga go oyo yalagira takola kisobyo yaliwo mu bulungi nemukukabatavawo emisana sibawo ekiro teyebaka mano musanyu twogera n'obwesige tuba bagumu ffenna awatali mbojani naye mukacwano mugiramu okukemebwa lwetwolesa eri mukama oba tumwesiga yalaboye ebirungi nagala maziga go oyo yalagira takola kisobyo yaliwo mu bulungi nemukukabatavawo emisana sibawo ekiro teyebaka emisana sibawo ekiro teyebaka